Cold makeup on the beat.
Ibrahim! Say! Malu! Tanya!
Ha! Oh man! About that time, nigga! Fruit flicker, Joe, nigga! Lego! Yeah, asira kan me toka yuzi. Rap kan me kata fuzi. Now I'm a walkie na koka nyuzi. Afuna winu wasi luzi. Nafanya kendis chenji pozu. Utafiru ananyoma vuzi. Yuse nani king apa. Manume gwigi apa. Wana yotki pull up. Wani ting tapa. Yani mbele macho yao nafunga mkwiji sasa. Afuna squeeze kaka. Nashusha weed skanka. Passporti koba mpana shuka king shaka. What we say Yulize mama kwa lifanyaja mna siku mliko sandaza. Unaenda levo kinywa ndevo kukna bagi kibaraza. Na kama kitokeo kitu panga miwa kwanza. Mfama kitana unesho fundi kwenye stanza. Ye kipaja melima kwa bongo utachuza. Tuto kwenda na muda kama alam tunasnu. Mtoto kidedoma nko na dasla mkizi. Pata mia nkwa na roma kwenye usimu sa mchizi. Asami time tupo pao tena kunguve mjani. Alwata na tema dawa na suma poka yeah. Pagani maro fat kiongelea kusana kama own label. Vision bright nigga mo my own label. Every time I nipo king cause na you I got the facts. Swezi kwimba kusu heni afu studio na kunyo fans. Someone do show show now. Na saka do now. Nyama nyingi chura ruki sembe dona. Na wana wano choma. Wana soma. Mende you do na wabana kwenye kona. Na na na.
It's sala sala vibes. You know what it is man. Yeah, nikiomba mungu asipu njibu. Najua na nije ribu. Nimbali nilipo toka kange joy alone in sea. Long story short, na imistari nasaidia kusummarize. Nisha junta fika hapa, ila kwao ni surprise. Dani get it, wala inafanya vingi kusurvive. Bita shida mine shabi tia ride. Na vasaka hizi pesa huku mtani nkama wall. Kitoka neza si wuda neza wudi na yuwa. Na pa motivation, likuwa na forcey when they told me to chill. On kiss and tell, na play for keeps. Na wanangu wanna do them for real. Jazzy na swing na jisi wane. Rock up up yuzani wangu ni wonyeshen kiasi gani. I'm insane. Niko sad na jifunza to complain baby. Usicheze na moyo wangu he's so gang baby. Nipo na gang lately. Yeah while I sip on busy. Ni mitu na machizi. Mashangu ni scary movie. Mina yona bad and bujo na simba. Kwa nimi pinda less the shot but dangerous. So kwa makini don't play with us. 100. Yeah.
Someone do show show now. Na saka do now. Nyama nyingi chura ruki simbe dona. Na wana wano choma. Wana soma. Mende you do na wabana kwenye kona. Na na na.